bwe nali sinakufuna ng'obwavu bwalumaze endwadde enkambwe n'ebizibu ebingi nze nali nasiwuka ku mubiri ne mu mpisa nga teriya nesimiza Yesu bwe yakira nampita nti mwana wange jangu eno nkwetaaga mu butuufu nze neewunya ng'ani ayagala nze mu bukyamu obwo mwe nali nakyuka ne ngenda gy'ali nti Yesu nze nzize taata tongoba
Yesu omulungi
Yesu gwe
yabanzize gy'ali tongoba mu maaso go njagala kubeerawo
oli
ompe ku birungi n'obulamu bw'olubeerera
Yesu
omulungi yabanzize gy'ali tongoba mu maaso go
Semba kulembera nabaddo mukirafu semtwe eyembera nze mwenali Yesu yankubaripea kati konobotya wote kwati kuyo azali yafayazukira negano mugumba nazala saro wechenda nabusa ngabusa ka baby abantu bachusidwa mulinya ya Yesu Nesiri mwabadu semu Luachisa chamu kama Ye musa watale melelwa Ye nantame guambiona Ya kuwa Katonda ye kamwe kwati
Yesu muluji Yabanze joli Tongo la mumasoko Jaga ya kubela woli Ompe kubeluji Nongula mwulubela Yesu muluji Yabanze joli
Ebyali binume ebyali binyiga Yesu yabijawo abechikane bafuna echirabe kyobulokozi amawulira malungi genkuwa Yesu yafira gwe olone ebibi byo byona abitwale gulokole bwe kiriza nti walokoka bwobanga wafuna Yesu ate gwe atanaba kyekiseero yatule nawafuule nga bwendi akuwe mirembe gye ozana Yesu ozana Yesu tongoba
Yesu muri
Yesu gwe
yabanzize
joli
tongoba mu maso go njagala kubera wo
njagala wo
ompe kubera
byona byona
n'obula mu
bulu Yesu
muri
Yesu
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 tongoba mu maso
go
njagala
kutata
ompe kubera
awaye byonji
n'obula mu bulu
Yesu,
Yesu.